Radio's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Baby, come and give me, go. Oh, yeah, give me, go.
Famous DJ, DJ Bunduki. This is DJ Bunduki, the champion. For more party mixtapes,
come on,
Bunduki on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
Come at, kamata kichwa kando na beba, kamata kimini chalega lega, mana chashuka chinu na nitega.
Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
It's the kids, baby.
Come at, Mwa, ya leo kipoko, mwalika nipanyama kwa kisambu cha koko. Mwa, pomesha tato, na mina leta nyundo ni mpange kukato. Nasema komat, kama gari le vum 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 vum, mtoto mkali mchum chum chum chum, kiwanga gari le ngum ngum, nenda kamchinje mbali kwa rum rum. Sasa twende kama kama na sakata nyuma kwa bamba tani kinoma, tege tatapata fanya unaifata tazambu sikakata amegoma. Katikati chini chini kamata, kasi kasi spidi mia shirini kamata, kama na minya mbizi kamata, kwa lisa na shika mwizi kamata. Ya leo kiboko, mwalika ni panyama kwa kisambu cha koko. Pomesha tato, na mina leta nyundo ni mtange kukato. Nasema
Someone, we're good day to make you smile. We're good dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We're good day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different feeling. One we go there for you. The one who go bubble you. And we go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Yeah. We
When you're looking in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody just to be happy. The one and only in this world, there's you, my angel. Now I need back temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. If you match your angel, kiss to the ketamu, come my baby.
Unifunde kwa mkole uwe somo ya hangu. la la. Ubetuli soso mole chuzi kwa matandu. Ta la la. Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me you make me fall in love. And I go tell my mama you make me fall in love. Pole dia ex, mwenzako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Akusizeki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudoko, doko, doko. Nakula kwa kunyofo, nyofo, nyofo. Kama embe nalipopo, popo, popo. Uku tunajifoto, foto, foto. Kisura cha upore kama mama yangu. Ta la la. Unifunde kwa mpole uwe somo yangu. Ta la la. Ubetuli soso mole chuzi kwa matandu. Ta la la. Nile mungo kwa kidole mambo chambu chaha. Baby you make me you make me fall in love.
Mama taniwa
nikomeshe
ya leo kiboko
nikomeshe
imezidi msamu
nikomeshe she she komeshe
asa kukwacha we
saa
nende kwa mwingine
saa
tuli sina chisi tuache sana
tunashikana shikana.
Nipende, unichunge, nisiende kwengine, tena unifunge, unifumbe na macho nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si ya kwa nawe, usinifanye nijutie, nionekane mbuzi dunia nishangae. Penzi langu, kalifadhi mapenzi uyafanye baadaye. Penzi lako tamu wasali, baby nipe, nikabidhi. Nipe kibali kwa mbwe mbwe nitamu. Penzi tamu asali. Oh baby, nikabidhi nipe kibali. Ukinipakita, 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 ukinipakita. hakika. Unajua wendo dawa, mweza kukiugua, kukukosa na chachawa, bila shaka unajua. Tena, kwako mimi si chochote, sisiki sioni, sijiwezi kwa lolote. Maneno ya nje tusije ya pamwanya, zidisha kipimo usije ya gawanya. Ma upendo na kuthaminiana, tufike malengo tukishirikiana. Penzi lako tamu asali, baby nipe, nikabidhi nipe kibali, kwa mbwembwe ni tamu. Penzi tamu asali, oh baby nikabidhi nipe kibali, ukinipa kitana.
Ni zawadi ilopea Nipepese wapi mikipofu kwa konsioni. Penzi limetaradani na pepewa harufu ya marashi rashi nketachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga weupanifukizia pambetu ukisungushia shanga inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
You say that I'm your number one.
You're my number one.
Number one, number one, number one.
Finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
You got baby fancy. You didn't pose and eyes, I'm lost in your world. Oh yeah, yeah. Mutia ni little testy. Ilo me ganda na na mi all alone. Oh yeah, yeah. Nilipo choka when the stamina. Farajata kwa shida, yeah. That time nilikuwa sina. Now to enjoy now, yeah. Tombe Mungu inshallah amina. I push every jizabina, yeah. Paris took a spend the night. Oh baby you deserve it all. Now promise me no one knows tomorrow. You got me coming sweet day.
I salute, 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 salute.
And I guess you know I'm so excited,
excited.
Girl, I'm on my knees, don't break my heart.
Don't break it.
Oh yeah, yeah, yeah. If I had to work hard, I get stamina. Cause back then I was a hustler. This time, girl, it's personal. No one is gonna break you. Tobi Mungu, Shala Amina. And push your bitches at midnight. Baddies took us spend the night. Oh baby you deserve it all. Now promise me no one knows tomorrow. You got me calling you sweet day.
I salute, 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 salute.
Ukuni tupa mami.
Salute,
bado huko na mi.
Salute, 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 baby. Salute, salute.
Kuri tu pa mami,
salute.
Bado huko na mi,
salute.
Nilipochoka when the stamina. Farajata kwa shida, yeah. That time nilikuwa sina. Now to enjoy now, yeah.
Tombe Mungu shala amina. Epushe piju sabina. Baddies took a spend the night. Oh baby you deserve it all.
Now promise me no.
An international DJ
tomorrow.
DJ Bunduki.
Feeling. Baby, check out you. baby, just crash it. I'ma get this kind of feeling. I say that sweet good feeling. Yeah, baby, just crash it. Baby, just crash it. Yeah, but it's all fly, no need visa. You they make me go loco. Yeah, your body's on fire. I'm a little, take a mora. It's a big heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Ain't nobody bad like me. I say nobody can slay like it. Ooh, yeah. Love me all the ways too. Baby, just got shit. After the party, say we don't go to my place. Go to my place. Love me all the ways too. Baby, just got shit. And after the party, say we don't go to my place.
Kamata utawaita wazungu, hey, hey, babu mkuna nazi. ajuta makishi nani na msuli wake uko wazi mambo yote hadharani
ogogo ogogo mtoto anadaka kulikipa donya lina wabete tena kikata na ikisa
baby anje mche sana
my coco
unavyo baby
my coco
unavyo yoga
my coco
leo aonyeshe
my coco
Nifondala migo, anataka nipite pe
Peku, peku
Kundu chiyu, anifikishe kwetu
Kwetu,
kwetu Tamura vya kitumbua, rojo ya embe kibada
Kibada
Odari kunengua, miunu ya ushubwada
Ushubwada
Nyuma kalisa sambua, kafungasha midabwada
Wada
Anavyo tafuna mua, kakivogoyo dada Katoto kama inainika mwana Kupapa ndizi banana Nakapeleka kwa mama
Mama, mama Dangote
Kama kuku tokimbi sana Kanaibuka kana zama Kamuli kana balana Lana, lana, lana
Kazote
Apa
Mtoto anadaka Ulikipa Dunya nina
wabete
Tena kikata na ikikisa
Baby, anje mneche sana
My coco
Unavyo baby,
my coco
Unavyo yoga,
my coco
Leo aonyeshe,
my coco
Baby, aje mneche sana,
my coco
Unavyo baby,
my coco
Unavyo yoga,
my coco
Leo aonyeshe,
my coco
Asa komesha dengu, dengu Baby, dengu, dengu Ringa dengu, dengu Deka dengu, dengu Kama naifata
Anainama Anaino kamwaya naisusa
Kujishepe duha
Anaina, anaino kamwaya naisusa
Kama taki mwara
Anaina, anaino kamwaya naisusa
Kwa madoi doi
Anaina, anaino kamwaya naisusa
Yo,
Livyo jenabika umamai Anyway ndo mauma Itambili wako shangai I'm proud of you my uma Nisho gopie Wani endie Wa moyo opa mbio Na kyo meki Na mkia wa fagio Oh, oh, fagio
Eh, eh,
fagio
Oh, oh, eh, eh, eh
Make your man wa 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 Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganya usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Nibuja zabi kama mai. Yani wendo mauma. Itambini wako shangai. I'm proud of you. Shogopie Waliendie Wa moyo Pambio Na kiombeki Na mkia wa fagio
Oh, oh,
fagio
Eh, eh,
fagio
Oh, oh,
eh, eh, eh You're too much sweet Unapotaba some Unishi hum My lemon, my sugar, sugar, tum, tum I'm proud of you, my woman Mi shogopie Taweno nyoto ya kamchezo Kigarama kuna chande zotezo Ombie kwangu shatulea Vila kiungulea
Anachotaka na kata pochi na mnondolia Na mwaga manoti na udumia Haitaji tochi na mulikia Kashafua kweke vua koti na mkumbatia I need you by my side Need you in my life You're a wanna marry you, can you be my wife? Sukuma ni sera za kuja kukura hai. Me I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka, naruka ruka matuta. Tuta, sifa nyingi za kukupa, nakupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwana mkoswaza na jua sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Pakinuka kikando bala.
Ivoji happy kao mama. Chapini wapu Shanghai.
His talents, it's DJ Bunduki.
Ayoni chiku zapa eke ezela mavuvu zelo kipenda nite chipesa. Niko na DJ Bunduki ani baba. Bunduki.
Nataka waninyonge wanipeleke kamete. Wazazi sina mapepe. Aliva fole kidege. Na mini me fole love.
Kataka kina mfupa, uminimalize.
baby go. Yeah, I don't wanna think of anyone.
Nikikushika huku mivimba sihaba, tukilala wote unanikaba kaba. Unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba. Nikikushika huku mivimba sihaba, tukilala wote unanikaba kaba. Unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba.
Ninapokosa mpenzi wangu, inabidi univumilie. Sije nikiwa na machangu. A baby, a baby, eh. Mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Bongo ni anibebeka, anirudishe utotoni. Mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Bongo ni anibebeka, anirudishe utotoni.
Sitojifanya maproso, kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, wako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Chacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukikomana, leti na kuchesea. Rosa wa ume tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Vunja kabati.
Vapeneza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati yo.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Twist mango passion. Tukomeshe kina daina. You give me temptation, mwendo wa commotion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion. You're my perfection. Wala witaji designer. Mfagoda mcheza jeje. Nyonga legeza lege. Kiuno nfinye kwa tege. Nichanganye rojo la sege.
Mengi
yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukigomana, eti na kuchesea. Rosa wa ume tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Vunja kabati. Vunja kabati.
Vapeneza, nukisha tutuke.
Ayo Liza.
Nilesa dike wahi. Siri na raha yake. Mzigo kwa tenga. Mfacho mtu chake. Ndenge nimekatwa ngenga. Ah, umatemate. Najinyenga nyenga. Mao 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 tate.
Huwa kasioni. Ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni. Mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni. Macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varanda ni twalindi.
Mayama, yana yana, yana yana, yana yana, yana yana.
Silimi ni siti yao.
Yana yana,
ni kubwa.
Yana yana,
sito.
Yana yana, yana yana.
Sema penzi toko. Tulinywe kibarazani. Tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani. Kibustani cha uweoga. Tukishiba biliani. Baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini. Nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini. Nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi. tuligide bebe adi tulewe. Vinde gesho we vya nini, kifarango unibebewe mwewe.
Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, maka varandani twalindi.
Mayama,
yama yana,
yama yama,
yana yana,
yama yama,
DJ Panduki the champion.
Yama yama, yama yama,
yama yama, konshaloa kwenye shimo omenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl, you the one, you the one. La vida budabo, budabo. Sinde kama wale, kama wale. La vida budabo, budabo. Changanyikiwa yako sauti, shakufaka kwa kumauti. Na kupigi yaka saluti, cause you're one and only. Vigere gere mama shauti, binta konta wasiruki. Wanafikiri sasi bunduki, ila ndo imesha hiyo. Oh, kama uzuri unao, waoneshe, yeah. Baby waoneshe, yeah. Waoneshe, yeah. Natabia unayo. Yeah, yeah. Oh, tepe tepe kwa konsha loa kwenye shimo omenitoa sexy
DJ
mama
Banduki,
nimeopoa.
East Africa's finest.
Oh girl, you the one, you the one.
Hey, you love me.
Are you nice?
Eti nime mlambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala.
Naogopa.
Ikishuka ndo hatari.
Naogopa.
Asijapata madhara.
Naogopa.
Akaiko sana hali.
Naogopa.
Ladha yake msala.
Naogopa.
Shira ya Kizanzibari.
Naogopa.
Na misi mkimi wala. Akitaka nampa sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
Na kilianja juu njasifanyi ajisi, na mjazi aja juu jana vitanga wisi, yeah. Baba chanja, baba chanja, chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga, tuliza na kitumbua. Ila jiadhari na majanga we, usije ukaugua. Mana ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijapata madhara. Akaiko sana hali. Ladha yake msala. Shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala. Akitaka nampa aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari. Sugar supari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar supari,
nampatia.
Imroge kwa nini kasa noge?
Tambua, tambua.
Tambua sukari ni tangu kolea.
Tambua,
nasema.
Tambua, tambua.
She said she don't want. tell her, baby, you know me better, so please don't worry.
Hey, she like my swag, of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah, my baby, she don't need in my paper. She got her own, she got her own. For my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I like the shape, no way, he don't got do. Beta, beta, beta. She got me sweta, sweta, sweta. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
No, no, no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
I saw your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva. My diva, oh, you turn bad man to sinner. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like your sinner. Atakama ni kiongu husina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vito, baby, so take this long up a wine.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
No, no, no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja, baby.
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, back here, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Come to pack your ese, nese, nese. Same ndani na rungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Ooh la la la. Your body fine, know me you want, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby.
DJ Bunduki.
Sata kislong na pawaina.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja, baby.
Yes, I put in me a chicken, me a chicken, me a chicken. Madim was a keko, oh, to chase a kid, alipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufike. Yame andi kwa mandiko, usibamboga usilambe mwiko, oh, kurude kwa koni ndoto, akusitakia jirudi. Nile nae kwa siku mara tatu,
Yes, sabuni miye chiki, miye chiki, miye chiki. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miye chiki, miye chiki, miye chiki. Ya nini kungangani Roho naisononesha Moyo na ukondesha Hakati ya unapendeka Wako wengi wanao kutamani Kaga kaenda kwa mama
Mdogo
Waja kufuma gaba
Majogo.
Ya nini kujisononesha Toto mdogo wajipaga pesha bure Nile nae kwa siku mara tatu Kama mkontra wa ama Nikiumwa napona Dozi zuri ya nini lekona Penzi ukalifika ngozi ya chatu Vya kupika ulichoma Penzi ukaliunguza Unataka kurudi apana mana Nilia na ya na kasoro Ya lingi nipase viporo Ulinyasa totoro Bila ya kudoro Penzi kibeli
Ichi ya bunduki
Kwa sao Kasema deka, deka Na mimi najiachia Kanipa shuruti la kumteka, teka Silaha kanigawea Mbezi kimara Unipeleka, peleka paka mwisho wa shuki Hashuki
Unakolea
go home, my body me na relate. Wako appetite to fight, kuniona late. Inyeshe mvua, majua uko wet. Brown skin girl, mi kwa posi complicate. Benzi lijaze kibaba, komea milango saba.
Yeah, you know you're my love.
Tumeshiba na sihaba, mtele robo nazi saba.
Give me more, mi amor.
Sina ujanja kwako sadari. Nimetia nanga wendo bandari. Rumpaka maka kwako mchali. Njo jamvini ule futari. You already know how to ring my mind. Oh, you know Marashiro. Kwa penzi lake mi can't deny. Can't deny. Kwa minister lango lako. She know. She know. She know. She know.
Pinda, pinda, maka chini pinda. Pinda, pinda, maka chini pinda. Pinda, pinda, maka chini pinda. Pinda, pinda.
Asubuhi kumepamba suka. Wa upapu sikuoni. Shazoya tunamka wawili majirani tuataza maje usoni. Naza kusali nomba kwa rabuka ikikipengele siponi. Misi ntapake kiwili wili na mana liofanya utewe aoni. Kipini metenda kipara au kukupena lifanya vibara. Eti nangu sizioni. Mefungasha virako vyoto mefunga funga. Umeniacha kwa ubara ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wa vichochoroni. Eti anaipika mbele sindano nwe dunga dunga. Ife kweli dali. Unanipa maumivu mpaka. Oh dali. Wili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali. Umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali. Pengine sina chambi ndo umenikata. Weza koroho.
Bado imanyuma.
Iwe jamzito mzito unitishe. Umesha zima koro boy. Ona kwa peki za udaku wameweka nuta. Sina uzima sito boy. Unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka zima niko boy. Utakini thubutu umeweka tuta. Yame zizima sicho moy. Kisu changu kutu nyama inajivuta. Umondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabaruwa ningisoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira.
Taswira.
Wakati mbali tumetoka ni kwa jomeweza kuzira.
Kuzira.
Ifi kweli dali. Unanipa maumivu mpaka. Oh dali. Wili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali. Umekosa uvumilivu hata. Apenzi lako ghali. Pengine sina chambi ndo menikata. Weza koroho.
Bado imanyuma.
Iwe jemziko mziko.
DJ Banduki.
Kukona mumba mungwa nijalie. Mumivu mbali anipitie. Manaelewe. Haya, haya someki mapenzi. Na mini mpate wa kwangwa tulie. Mwenye wetu nijisevie. Mana ya eleweki. Haya, ya meja ufeki mapenzi. Na ya siwe ya kupostia. Na navikopa kopa kwa mitandao. Kunde na choresha. Njena nogesha. Chunde ya siwe ya kufoka foka. Mwisho kanyacha na stressi kibawa. Deke na kunchekesha. Mvue kinyesha. Asike minyanya pa. Awe mkweli tuwa sije mbopa. Mweze nukuteswa na popa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupenda na usinteke vipopa. Yasiwe ya konde na hopa. Kiwe siku michambo nataka nipende. Anipende na minipende. Anipende na minipende. Nataka nimupende. Asiwe nataka nipende. Anipende. Susa tanki mwambia katuende tukaoke. Asiseme nkaoke mwenyewe.
tuna yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroge awe ambo ntakacho nipewe nipewe awe yangu medali na kwa kila hali na mali na nitakesha kwa Mungu nitasali mapaya simupate awe pushe Kitenda jeswe bonge, ata mariza kodoro Naturie, si marize chochoro Usifume, usikuwa kiza totoro yeah, tena sije Asije ninyanyapa, awe mkweli tu asije ngopa Mwezenu kuteswa na kopa Asiwe na mipasho kama tija popa Tupenda na usiteke vipopa Yesiwe ya konde na hopa Kila siku michambo nataka nipende Nipende, 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 nipende Nataka nipende, nipende, nipende
Nani chora Mabisho wa mjini utekaka Polo teribu kundipora Kukomira maturufu sagasa I will always love you, love you We get again, na morasa Yeah Masifimba na mi, masif melody Kikosa leo tu wangese bidi Usijari baby, it is gonna be alright Yeah Wako sio ni sisi kia unanipa nini Kama sina kitu
Shingapi, ngekuwa malaika ningeomba niwe mbawa Kila liya shuka chafu nitaomba niwe chawa Tabaki chovinu kenda mwezini sisawa You're my medicine, na uma mapens nipedawa Takufanya we cheke cheke Na sito kwacha we weke weke Acha nifanya tu makeke keke Fae shela la rusi na kufishe na pete oke okay. Kwani uhari gani, mikwako tabani Hata nikipata steam na shusha na mjani Kama kuni roga ni roge na moja kanga So chewa kuni roga mpaka uende konganga
Kirora kukweste You the best, give me that one that protects it. East to the west, they know we best. Cause in the same many ways.
Banduki, the champion.
Chocolate kalamaji, hata siele, kanipata, kwani kanipataji. Ameni wezo wezo, mimi nata nata, kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata, ndo ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni palu wata, ndo nini ro. Kini paka pensi pasivia zimbatata, ndo chipsi zo. Navi nyama nyama, pili pili wash, ndo tamu ivo. Baby, wala, do me, do me, do me. Do me, do me, do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Do me, do me, do me. Do me, do me, do me. Do me, Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nafikiri ulumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila kikutazama na fani fikiri ya rusi Nafikiri kusushela, nafikiri kususuti Sifikiri kutumia kinga tamwa semo na virusi Vyuno vingi kama Christian Bella, Peace ya msela, African Princess Nandela Tawalika na mpunga waje kula mchele So natoa siri za nyuma tapa city za mbele
Mapiga moho mama ya nakwenda mbio Nisamehe kama napo kwenda sio Mapiga moho mama ya nakwenda mbio Nisamehe kama napo kwenda sio
Zile kata
kato kapinda mgongo. Ulipo sema tango kawa changanya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Labda rushe matofali mana chazoya madongo.
Dunia, dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukoni.
She says my love is originality.
Original.
She says it's sweet and digitally.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi viti.
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nasa kweta ni uwa bipi. Mwenzi lipo umbo mbaba ya misawa, sawa.
Sawa.
Usini umize umbe nikani vaba nkawa chawa, chawa.
Chawa.
Okay, kiss me baby.
Baby, nobody's on.
Nobody's on.
Nikuite sweetie, au mwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Peze makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pimpi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love, it's a beautiful thing. Art, for you anything. Love, it's a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah.
Koroga,
my sweetie,
Koroga,
nikupe tuzo mapenzi viti,
Koroga,
my darling,
Koroga,
my sweetie,
Koroga,
nasa kweta ni uwa bipi, mpenzi lipo umbo mbaba ya ni sawa, sawa,
sawa,
usini umize umbe ni kanivaba nkawa chawa, chawa,
chawa,
okay, kiss me baby.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no. Imagine your smile. Lolina ni fana. Lolina ni fana. Lewe se kamo yo. Boy, what is it? Nikupesu kare jinongele. Kachumba kachore jinongeze. Eh, baba, baba inongele.
Nobody love me like you do.
Like you do.
Love you like I do.
Like you do.
Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody got nothing like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no,
nothing
no,
like yeah. You do, baby. Hey. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. I talk a fool on a way. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, won't make me day. Be I get the sugar from my top of my day. This is original and I swear no be fake or
my baby.
My baby.
Oh baby.
Oh baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Cause yeah. Nobody loves me like you.
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 Like you. Like you.
Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody.
Come on, baby, I'm gonna be. Sama kama kini. Nani mungu kanti papa kuka. Kando yako, nina furaha na mani. Mapenzi ya hedhati, nae nipasi ya wayona. Indani ju, kifucha mende chali. Body to body, Monday to Monday. Indani ju, body to body, Monday to Monday. Oh baby, tell me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such
Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipomoni. Hakika mwengine siyo weza wadi. Wewe wa thamani. Kanipa Maulana. Oh Maulana. Weza wadi. Wewe wa thamani. Kanipa Maulana. Oh Maulana.
Enda nini juu kifocha nimechali. Bari tu bari.
From the world famous DJ, DJ Bunduki.
Mother to Monday, I'm gonna do you like it's your birthday.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love.
From the world famous DJ, DJ Bunduki.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
Yes, yes. Yeah.
Ghetto Superstars Entertainment.
Chuku chuku ni sosu mole. Mina ninginia Kumarati ni popowe.
On the beat.
Kiru chungu Nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi yetu ya mimi na wewe tu. Usisikize watu wananongwa mbaya.
Nasimifanyi kitu na boxi. Usiku nipe shoti. Ama ishike magoti. Nileoshe mkomboti. Mimu zako imesha mkolea. My baby boy. Ukenda zako minta nyongonye. Mimu zako imesha mkolea. My baby boy. Ukienda zako minta nyongonye.
Acheli za mbibi unapenda pia giza giza. Kama ujangizo we.
Achati wali za mbibi.
Wana raha ya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli za mbibi
unapenda pia giza giza. Kama ujangizo we.
Achati wali za mbibi.
Mama unafanya tembo. Kutuwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba. Piki yako noli ni kumbata.
Piki piki upande uba.
Popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema Mola ndo mpaji.
Wana nipande tuwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea.
Shamba mwaga maji ni wage mbolea, my baby.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zambe.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Acheli wali zambe.
Wana raha ya kuingiza. Ujue inapotoke.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Acheli wali zambe.
Why do you call it za. Bora ninge jitengea. Oh nana.
Oh boy boy. Oh boy boy. Yeah yeah yeah. Oh boy boy.
Penda vya giza giza, kama ujangizo we. Manaraha ya kuingiza, ujue inapotokea.
Penda vya giza giza, kama ujangizo.